erobongwe fela pele ga ura ya bosupa me mo dikganyeng tse dingwe a re go kaele gore kgotsa a re go kaele gore diranta di feta dibilione di le some mabedi di latlhegile ka ntlha ya tsietso tshenyo le tiriso e botlhaso ya di-medical scheme naga ka bophara ngwaga le ngwaga go tlhomile lephata la lekgatlhano le bonweene go tlhotlhomisa tsamaiso e e sokameng le bonweene jaaka naga ipaakanyetsa go tlhoma insurance ya boitekanelo ya bosetšhaba kana NHI the board of healthcare funders le the council for medical schemes di ne di tshware kopano go lebelela seabe sa ditheo tsa poraefete kgotsa seabe se ditheo tsa poraefete di tle go nna le sone go anamisa NHI Thabile Mbele o rulagantse pego e e tlang ka lesibana matlala
The Board of Healthcare Funders le the Council for Medical Schemes di itlamile go nna le seabe se se botlhokwa mo go tseneng tiriso National Health Insurance kana NHI insurance e ne ntšha boitekanelo ga jaana e lekeletswa mo didikeng di le somengwe go ralala naga maitlhomo a NHI ke go neelana ka tlhokomelo ya boitekanelo go maAforika Borwa go sa kgathalesege seemo sa bona sa loago Dr Clarence Mini ke monasetilo wa Council for Medical Schemes mme a re ba tlhamile lephata le le tlileng go mekamekana le thekenoloji ya tsa boitekanelo le maano a kgatlhanong le bonweenwee go tsibogela dikgwetlho tse setheo se lebaneng le tsone
between 10% and 15% of the money we collect from schemes goes towards fraud waste and abuse and we think the estimate has been about 20 billion rand goes towards fraud and we were very worried and that directly contributes to escalating healthcare costs because if money is siphoned out the people the members themselves end up paying more because of the money that has been siphoned out by illegal means
dipotso mo bapile go duelela NHI ga mmogo le go nna teng le botlhokwa ba di medical aid schemes go lebile NHI e nnang ntlha e kwa setlhoeng nako le nako fa go bodiwa go na le mogopolo wa go kopanya dikema tsa boitekanelo tse dinnye tse di nang le bobotlana maloko a ka fa tlase ga 1,600 go tse ditona se raya gore kwa bofelong go tlabe go na le di-medical aid tsa palo e potlana ka maloko a le mantsi monasetilo wa the board of healthcare funders dr ali hamdulay a re tsietso bonweenwe le tshenyo ke tsona di dirang gore modirisi a utlwagalelwe mo patleng ya gagwe
it does influence and affect affordability in terms of fraud we have to have a very serious zero tolerance approach to fraud and we are confident that there are mechanisms in place has been significant investment in technical capabilities to identify fraud the waste and abuse part does take more complex methodologies and capabilities and those are available in the private sector those fraud waste and abuse experiences are being dealt with but there is lots more that we can do
Advocate Andy Mutibi yo le motlhankela khurutamaga le gona tlhogo ya lephatla dipatisiso le lekgethegileng SIU are ga ba batisise bonweenwe mo ditheong tsa puso fela le tsa private ba di beile leitlho
we can play a part in assisting government to implement the NHI effectively we would like to ensure that we work with government to identify all of those measures that can be put in place so that we minimize or mitigate maladministration, malpractice, and any corruption that can really manifest itself in that space.
The Council for Medical Schemes, Yare, go na ditheo di le mmalwa tse ga jaana di dira mo dikarolwang tse di farologaneng mo nageng tse di sa tsamaisaneng le molawana wa di-medical aid scheme mme ya re seno le sone se tshwanetse go tlhomisiwa pele go tlhomiwa NHI.